It's my time doing my thing. The OCD and Nick B on this one. The Buzwagi presenter, Flammable. Ibu Mzazi. Don't bother about haters. Let's deal with traitors. Yap, yap, yo. It's Daddy Flo.
Sina kulemba kwenye biti la kivita. Imesha buma lile bumla la kisita. Nataka kula ila moyo na sita. Hapa siku ni sura buthi ndo wanja wa vita. Mini kaburu kinyondo na waza kifo. Sina kiburi na sholabu kwa my people. Biti mekata ringi memsi wa mekimbia. Na shange mekuye pangu mekibiza dinaria. Mahli na hada shemeji ya mayahamu. Mziki mina hoza meli ya tenzi na kalamu. Wananyambia mina deti flow. Hawakujua lita dedi na flow. Sikata mkinite waki mananti washa na waka. Sishangai mkine disi vichwani mnani waza. Dira kama kao pando pande nereke. Tumia nyikola mka likizimo na chochea. Haki ya mtani haki ya revolution. Stuka magichara sitaji kusoma tuition.
Kumba kumbua flow zinaendelea. Mziki ya mungu. Ila haters watelewa. Fumba fumbua flow zinaendelea. Muziki japo ngumu ila haters watelewa. Hizi ni Daddy Flo.
Hizi ni Daddy Flo.
Hizi ni Daddy Flo.
Daddy Flo, Daddy Flo.
Hizi ni Daddy Flo.
Hizi ni Daddy Flo.
Hizi ni Daddy Flo.
Daddy Flo, Daddy Flo.
Fumba fumbua flow zinaendelea. Muziki japo ngumu ila haters watelewa.
Yo. Mindi ndamba na itamba na bila lilo. Swezi vimba niga bato na rapa liapata zilo. Dokta kama mchalo, usmati bila ushalo. Unapontaja mimi usiache kuitaja moro. Usiache kuitaja moro, usiache kuitaja moro. Yes nigga, yes jiga mina flow. Wana copy na kuwiga, yeah. Whatever you do me ila. Wow, ya integrity zangu lemzi kikweza nitetea saluti. So shela waze jo, kwa wewe uriye denti. Kwa zapa na kaza msuri, we bado na kaza busi. Jifuze kusema soli, simu tabaki benjo. Shadata na zangu panchi na siri. Nidata na ibu tachi na tachi na hizi flow.
Yo,
mziki wangu soko flora. Hata kwa wewe fauna, pore kwa wewe fama. CMU wa mabala, sijuta kufaki umemiti. Na hata kama legend, shapiga mbiu luri nyuma mama dhama.
Fumba fumbua, flow zinaendelea. Mziki ya bungumu ila haters watelewa. Fumba fumbua, flow zinaendelea. Mziki ya bungumu ila haters watelewa. Hizi ni Daddy Flow.
Hizi ni Daddy Flow.
Hizi ni Daddy Flow.
Time ago, Niki sija flow. Loki yadi kwa chani pluvu sobi show. Na kuna kicha kufikile about the future. Pasti ndo isha pita na juta. Jaro ni kuta kijana taifa la kesho. Na kesho ndo isha fika. The dream kama ruta. Ila kuja kucha na shuka. Tushali tupa tulichagua kunyo. Bado life katu bo. Tutachagua kusuka bado life katu o. Tuna dream na kuwish. Ila ndoto desh.
Toka ulimwengu mwingine.
Nani amevamia himaya, nani amevamia hikaya. Yap, 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 OCD na kula kaya. Usijali sana kona kamanda na chana. Mashare nye indicator na waka KPOP. Tapu yangu ndo msimamo na mtazamo weli game. Walombalo na kimbia, lokalibo na salenda. Malamia wanalia, majambazo na kimbia. Mindo mwana rakati mziki na tumia vache.
Fumba fumbua, flow zinaendelea. Mziki japo ngumu ila haters watelewa. Fumba fumbua, flow zinaendelea. Mziki japo ngumu ila haters watelewa.
Sefa 619
is in the Daddy Flow.
OCD in the house.
Oh, Daddy Flow.
Yachi the dream.
Is in the Daddy Flow.
Samush MC.
Daddy Flow.
Fumba fumbua. Flows in endelea. Mziki nyabungumu. Hila haters watelewa.
It's Nick Bob, Nick Bounce. Hilo Nakamura. Akida's a big boss. One Rap Blazer. Adonai Records.